Nunga ine ndine nzije byanga nkhalamba ndina mwana kusukulu kudeki kobiri yokhoke khatambire ine nibapasa mwana kugula manyofulumu magope kundithandiza pa nyumbapo
mverani programu ya ntukula pa khomo kuchokera kwa MBC Radio 1 lolemba nthawi ya 4-6 madzulo lachiwiri nthawi ya 4-7 madzulo komanso lachitatu nthawi ya 4 koko madzulo
takubwera programu ya ntukula zambiri zathatina kuzipanga wani oti tatha kupitirana kusukula mapita komanso manyumba athu anali osayenera ena atakhuza manyumba ndithu oti tinamanga manyumba anjira zotcha
akutipatsira programuyi ndaboma la malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPG ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland kumbukira ndikumvera programu ya ntukula pa khomo kuchokera kuno kwa MBC Radio 1.